najifanya mtu wa dini mchana, usiku kidimbu na gomba nyama bwana. Unajifanya hujatumika msichana, sani mechomeka sabona ijabana. Oya we,
we malaya tu kama malaya wengine.
Oya we,
we utumbo tu kama utumbo mwengine.
Snitch iso mwana, mwana siyo snitch. Nikiwa na heshemu kumbe kiondoka sweet. Vio shauri penzi langu kunipatia, kumbe kwa nyuma bebe yangu naivizia.
We snitch tu kama masnichi wengine.
Oya we,
we kuwadi tu kama kuwadi wengine.
Ine, unajifanya upendi wa ganga, unapenda mashekh. Kujifanya dogo janja kama jabale, kumbe wewe na mimi otu ale ale. Tofauti mganga wako wabuza wangu watandale. Oya wewe,
we mchawi tu kama wachawi wengine.
Ololo, oya wewe, we ni mwanga tu kama mwanga wengine.
Oya, unaheshimu Ramadhani unazimisha paro. Chana stara usiku viwanja, sama ubiri yako na muubiri ya nani. Wewe na mimi wote kesho mtoni. Oya,
we shetani tu kama shetani wengine.
Yeni wewe, oya wewe, we firauni tu kafirauni wengine.
Asa nikirewa wi,
sini ache mi bebe.
Kiwa tungi wi,
sini ache mi bebe.
Nikivesha wi,
sini ache mi bebe.
Nikipuliza wi,
sini ache mi bebe.
Aya ni
bebe, ni bebe.
Sabia msini ache mbebe. Mkenda viwanja msini ache mbebe. Wanangu wa safi fest msini ache mbebe. We kwenye vai msini ache mbebe. Haya
ni bebe, 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 ni bebe.
Sawa ni techizi mwenda wazimu we hapo msukule. Na molikula changu wazimu juwa kendi bule. Ni techizi mwenda wazimu we hapo msukule. Olikula chaku kazimu gazi ya kendibuli. Asa muda kulipa, muda kuchojewa. Muda kulipa, muda kuchojewa. Dada muda kulipa, muda kuchojewa. Muda kulipa, baba muda kuchojewa.
Lipotoka mwenye nyumba kanfurula, kanpandisha kodi gafla kwa darula. Lipotoka mwenye nyumba kanfurula, paka naisi joto kama kusaula. Sana wewe saula sasa mwana mwana. Saula sasa,
saula,
saula sasa, ni uni saula sasa,
saula,
saula sasa, wanangu saula sasa,
saula,
saula sasa, ibuwe saula sasa,
saula.
Oya wakiriwa wawa na vibe tukiriwa situ na stress. Sana nyo wabongo nyo washemoto kudadeki. Wakiriwa wawa na vibe tukiriwa situ na stress. Sana wali akitu ni washemoto kudadeki. Washensi washi,
washa,
wanangu ni washi,
washa.
Washensi washi,
washa,
waumi ni washi,
washa.
Hauliza ni washi,
washa,
ama si washi,
washa.
Mashizi boti ni washi,
washa,
ama ni si,
washa.